led by our devolution CS Waziri, Right Honorable Speaker, Governor of Council of Chairman of Council of Governors, Wanguvu, Honorable Oparanya, Governor wetu kijana mchapakazi Wycliffe Wangamati, na party leader aliyenifuata mimi kufanya mapinduzi, bwana wa mwenyeji. Kwa majina yangu mimi naitwa Machacha Majembe Mapanga Mapangura, kijana ya network. Your Excellencies, karibu, we are attaining the status yet, yani Waluya vile mmeshikana kwenda huko mbele mwika hapa, sisi karibu tunadadamusha suruari ya mzima na muki. Sababu gani? We want power. Epo kwenye angomu bukusu kasima omakasi, kasima busuma, kasima kumukunda, kasima power. Yani akenda, likenda liswala onyesha Majemba anaingia senator 2022. Ama president wetu mwenye anakuja hapo hapa. Kama ni Eugene sisi wote ndani. Kama ni Oparanya sisi wote ndani. Hata wangama tunakusha kuwa kapa na nani president ndani. Sisi hatutaki mtu mwenye anaenda hapa na rotate hapa. Hata bwana akianza kurotate karibu. Bibi West limusha suruari. Hii, sasa mimi nimejitolea kama kijana mkombusi. Naenda na msongo kweta na mtoa. Na hakuna mamba atakusema nini. It is time right now for liberation. We are young people, we must be on power. Na mwenyeji umefanya mzuri, huku kuwa na nguvu, huko mwisho. Majembe kile nitoka nikaona wewe pia umemusenda. Na mimi na musenda, sasa tunashikilia tu round. Oparanya kamata uko, Eugene Nairobi, speaker swallow language, senate, leta pesa, na sinu wakweza chini. Na Majembe mimi na Borosia wawo. Hata likenda na liswala naonyesha Majembe ni senator. Na party leader ni wa nini? Wa mwenyeji. Na president tuko naye hapa. Hakuna mambo ingine, wa mama yetu mulifanya mzuri, mukasaha vijana yetu wazito, hata ukiona vile wamekuja hapa simefurahia. Power ndio hii hapa. We have the president, we have libido, tuko na pesa, tuko na network. Sasa saa hii hakuna mambo ya kufuata mtu, sisi Waluya we must lead. And I'm here, mimi ndio naenda kuwa senate. Musipigie mtu mwingine, pigia Machacha Majembe Mapanga Mapangura kutoka Maporomoko. Asanteni sana.